shot them blow the same boat ayo. Cause time just a, baby sign just a me. Look shot them blow the same boat ayo. Forget, hey, the way me and you connect, hey, you gonna fit to forget, the way me and you connect.
I go bail a baller, I go bend dollars, me I no go slow down, cause you want mother as a naira. I go bail a baller, I go bend dollars, me I no go slow down, cause you want mother as a naira.
Kiss me. Helele, helele, helele. Love me. Kiss me. Helele, helele, helele.
I go bail a baller, I go bend dollars. Me I no go slow down, cause you want mother as a naira. I go bail a baller, I go bend dollars. Me I no go slow.
Yelele, 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 yel